kwenzwa kazi kwezinzame zobomi uhlala uyintombi ezixhamla ngale mbongi mandilibambe lingatshoni ndikuthandi ngentlonipho ndizibambe izigqibo de ndiyokulikhupha ikhazi kuyihlo ube ngumfazi welinxiwa ngoku wabazali besaphila usapho longezwe ngesipho esingumntwana okukhanya okwesimbiwa selitye phakathi kwamagada andikhathali nokuba ungandivisa imvamna andinazinjongo zokukushiya kakade uye yam intokazi undofanaye kweli phakade intyatyambo engabuniyo nakuba selithwaxwa yimbalela mamgcina undenze indoda enesidima kwezimbizo zale nqila zindibanga ndikushiye ungazange wandigqiba ungabisadinwa ngala mazwi ndiyanqina ungabisadinwa ngala mazwi ndiyanqina ndiza kuhla nomcinga
Malizo, sithanda sa, uzinyamezele ntombi zonke impazamo zam. Wandiqoqa xa bendilahla indlela yam. Undondlalela undibhekela apha endlini yam. Undincedise ekukhuliseni abantwana bam. Uhlomle nasekufezeni amaphupha am. Undincedisa ndikulungisa iingxakana zam. Undiphulula amanxeba. Undithuthuzela nakukhathazeka ngezo zandla zishushu welanga. Ndisakutyhafa umano ndikhuthaza olo ncumo lwakho luphuphuma luthando ubukho bakho uyandikhulisa iintetho zakho ziyandikholisa ubuhle bakho uyandixolisa noncumo lwakho uyandichulumancisa ntombazana kamambele entliziyo entle ezenobubele enesidima enginalikhwele thatha nalikhazi ndikubulele ndikuthembile ndisakube ndiphumile zange ndifike ekhaya apha wena uqumbile ubanda nasezigogomile qhuba ntombazana ndikuncomile